Ngumuhinzo nyiga. Sina gwe nomba. Abula bagenda kunyiga.
Red Bash.
Honorable uzauza. Abana babibi lwaki bakira. Tamu lwaki tusoma satu lwaki tezibera biri. Omuwaka lwaki omuleta. University wano zitikira. Zitikira badamu kufanjala. Nanti basoma bimu emirumbagala gejimu kati jafuka jakulwanira. Kusomero tuyigayo oluzungu kubanga tulina okunyumya n'abazungu. Ekikulu eyo kya communication. Mission njira baterina na vision. Ebyenyi tusoma bya kigasiya. Wasinye 6 tamanyina kyakukola. Tubeera mu bantu migration kwejemya ku mu China bayatandika tukukola. Tell me if I'm wrong I'll come and say I'm sorry. Don't we want to see our nation changing?
Bongo! Olia gamba, ntoliko pikati. Ngekwa gamba, yasinga wano hit. Bakola batone, vesane kuminzani. Wonamba gala, buza, nondekani. Wavuma rasto kuva 2018. Wa movement inu aliane kafere. Rasta sirise, yevugira jiwagoni. Gotamba la takuliko, tuchitemani. Asenu taina Champions League. Naye ina primiyari ebyakalo ndeka kumateka banje mutuleke tuleno tunyumirwa wini singa kale nasoma kumateka nembera konango bagentereza omusango gokero tugutwale mu ghetto abana benkwacho bamulage kunako
abula twali kobyokero
mugo mtogwa magumbo ago dana wabula kankome wano